dachimsafi.com.
Yeah.
Nangunga minangunga ni mapepe Sikujivunga kaona pisi minilete Mlango nkafunga ilana gonga muda wote Imwa kago pandunda fiesta bola sepe Boya mshua vipe, achia sete Atwezi kupokeza na baba isiwa pepe Hata dunia itashanga, wesu meniza Itini kwache kidogo changa msheda muto babala Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Michuki bila sababu huyo ni hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Noga, 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 yoifanye tamkunoga Ukijitoa sana mwishowe wanakuroga
Weronga, ronga, ronga, weronga tuanagonga
Waonyeshe watu huyu ni wangu taibiwa na shoga
Wataka ucheka na buwana wakatari, wataku zunguka ushangari Wataku chekia vizuru soni na mai wako apite nae Kizembu sikai, tena ujiandai
Oga takata, kama unautaka
Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater.
Somebody, 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 hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.
Somebody, 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 hater.
Somebody, 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 hater.
Somebody, 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 hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.